Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Jam ñalli e modon sakiraabe heedi be alal baare gonde hande sappo en joyi lewru me hitande 2019 sappo e jeego yamde jabburi ma silima jappande nay e joyi Ousmane Niali buldo kabaruji do Salim Jora to boggi jande to duube nay tiagal kaldal ngadangal Alger signinangal fa joni jam e deejar heba ka le leedi meden di societe civile gaaw hay fi gede de holitini wi de kany en goni gana alliya robbo dabereji piete fañu indirgo lesudu kasuma ondu boma ko buyto o kabaru ministre kumini do sarye leydi meden di don mali kulbali hokki don talatar kenya le ko datu onoku men kala hala fabo goji di ong ngaji kanya himbe jompe bawde pabato ngadanta nena fande be bawde le leru korakandu sini edu nafa yogabe en wela dum den nena be yogabe du kwaliti wida no dum fecirete ni ala hani yewtede yedi woni sembe kabaru ji ki kida ko bismillah modon heda ci jo tamani sappo e joyi lewru me hitande 2015 gouvernement mali e gube bamde kaborde jogaji le saha leydi meden di dewri do tatinini do tal kurufa jam e dejjer hebe leydi meden di lewru tiagal mudum gede nen gube godde tawti nen tawti tal kurundu sinin en kanyundu nen no fudu gikke mudum dum wadi gikke lobbo le on wattu nen fa joni hollitinde wede jam e dejjer heba ka leydi meden di nen dubi nay tiagal mudum gede de fu kuliti wide golleji di anataade koyde ko sabe don fabe do dem fam keden mumin sende be Umar Waygalo
talkuru jam e de en ngalla bibbe leydi mali hewbe famay dun yo dun holiti wiide Ibrahima Ulzidati hore Josima e wi makko ana hani bibbe leydi ndi famine wiide le magalla kabaru feccu golla yimbe le janyeli na leydi ndi halamu wala hen
hande fuu daranade arande kaldal e kawrangal wana suroɓe hakkunde ɓiɓɓe leydi mali ndi yo malinkoɓe jaati noon wakkati nde wiya fa noygal sariyelngal ƴewtede ɗum waddi haalaji kewɗi pelle politique fa yetto pelle société civile en fuu pettiki koyɗe muɗum ana hen fa hannden iɗum hollita wiide malinkoɓe keɓay hakkille no kaldal e kawrangal worri le leydi mali
horejo feddesima holiti wiide dunna fandaji tati woni hen ana hani dum huncane hore yalla golleji mun ana yirwa Ibrahim Ulzidati
fana arande fou yo ƴewtade noygal sariyengal kanya kabaru politiki le leydi mali ndi fulo fana dido berde no armée o hani jottirade fana tata berde no yirwere hani hebrede le sahal leydi ndi sahangal kanya e baler ndi fou pota ko nayri bangal yirwere
heddi yimɓe le plateforme guɓɓal gongal sinnuɗo talkurundu keƴaɓe mon kolliti metti maɓɓe do rafi laaɓal hakkunde humaniɓe golleji ɗi ɓeɓe mila wiide dabare wonde golleji ɗi wayltama yo ɗum woni sababu tiɗalaji ɗi Fahada Almamoudo keƴaɗo plateforme
min miɗo mila kaldal ngal bangge gotan wondi e tabadi ɗum guɓe ɓande kaɓorɗe fa hande ɓe gollida e wayɓe leydi ndi ɗo hani addire ɗo jaati woni ko addiraka guɓe ɗe tete kaɓorɗe muɗum en ɗum waɗi so jam e deɗere hewtaka kaldal ngal yahay fa handen yeeso
talkuru jam e deɗere ngal signama sappo e joyi lewru me kañi nogay lewru juin hitande 2015 iwɗen nden warde joni yo duuɓi nayyi noon ka fa hande heddi rafindenagu wala ko ɓuyti hen fa joni basiji hakkunde guɓɓe jogiɓe kaɓorɗe ana woɗɗe satu fuu ndeno jam hewtaka fa joni
baale société civile gaaw kolliti wiide taaɗugol golleji kaldal ngaɗangal fa jam heɓe ngal geɗe ɗe jaati wonno gana ngala anniye lobbo e wi Isa Arbon kana ma ga neɗɗo société civile goto mo gaaw to jamar holliti wiide jam hara nde hani hollitede fa hannden ko rewra le kaldal ngaɗangal fa jam heɓe ngal fa paama fa gasa yalla ana gatta hen koyɗe muɓen ka fuu e tawede eɓe miila nena omo miila kaldal ngaɗangal ngal nenno waɗi fa daña ko yehi yeeso e golleji ɗi keɗe ko wi do faccitago mumin sende bo
La première satisfaction qu'on peut tirer
nafa arano tal kurundu yo ngottu gollo basiji hakkune gubbe jo en kaborde dido bal munno yo communisme anado tatta balla dum latike sababu wotteji jo in gollo horejo lamu wade ko tadin ta golleji di yo anya bondo keja be munno kanye batte ko gubbe yo kabe nata hen fa joni dabareji fur hawrinaka kambar mun sabe de leydi malindi sinni dun wattu tindo de lamu o wala no baw yo kambar mun lamu o ana sinya kulleji di tabugol mun ana tiɗi ana hani fa hande yimɓe famine do talkurundu
andon sakiraabe so don jidi beddiraade famodon baaji yewde di kabaaru ci fuddo bembe amen Facebook e Twitter fando kondu ko ni emijoji modo odon baay noddu do di numeroji di chapande jette joy chapande jette en sappe go chapande jette joy chapande jette en sappo didi ya goliyas ngurdam kasunkobe suudu kasu mawdu bamako nen waran daranede ima daraji ana gonde bamede fa kasunkobe yo ko nyuundiri le suudu kasundu don minisir kumini osari o holliti dum kenya le ko yeyle onko maliki kulubali taykiteke wiide ciudi kasudi boni sanne nen no himbe yo gabe du ana boyle onko tawe nen no charaka arandejo sari yamali nen no bammi adi wiide daronto fa potal wada le sari yamali kede ko wi do fakitango umar waygalo e mumin sende
le yimbe le nayon uddabe kasuji do bamako do futaton be fa hande an domti seriyaji mudun en kanko ministre kumindo kabar seriyaji le leedi ndi o jawan yalon dido golleji fukani yubirade fa buita jamarnde le kasuji di Malik Kulbali le ko warata ko widaten kan yaltinede le hen kaso modo do bamako do yimbe le bande temet nayon fa jotto temet jeyum kanno wattede ton wattu jono uddabe ton be an bur yimbe le uynay dido ma temedi don
wakati joni yimbe hayfa be uddabe kaso hewbe anandomi sargul mabbe yo batte suru seriandu gollata no haniri min fiya dabareji yellam miden kuntana dum hore ko heewi golla ka dum heeta ana hani fa hande tinnode
avec enthousiasme
dum etawede fo widete goddi kasan gonde yeltinede le hen yalla seriya ana wadde saha leedindi kanye le wud leedindi fa dido seriyaji ngada o wajibu tan sina lamo wirfito ton kanye mangal pade en non watta soodo seriya heba jukitede ton
le retour est en marche mais
wirfita golmun anna wonde wadede kana tidi sariya ardo denago kabaru sariya uritinde lamu o ana wondi e daranade
la justice va suivre
le yagol ministre kumini sariya o leendu sudu kasu hokki kasun kobbe humidificateur ngaji ko way bubininde nokuje de chapande joyi e wi Malik Kulbali be ngadi dum faabe buyta sukullaaji di kasun kobbe njogi le o wattu wulare wodi
kanko ministre kumini do kabaru sariyaaji le leedi malindi o hokki kasun kobbe wombe tombe ko yata vantla ngaji chapande joyi di ndiyam wattete le hen fa jaltina buballa Malik Kulbali wala fu ko wadiro odo golle so wana fa faabo kasun ko wombe tombe le ndedo wulare
leleru korkandu ONG ngaji leede pabotode kanye himbe nyana himbe jombe mbawde jombe anni lobbo nen anandoka ngureji himbe be ngala bawde faanda mudu nen ko be kolliti wiide yo yurmende e daranade faabaade be himbe ba ko jikuroni komin gon komin joy bodo bamako do nen anni mudu anni lobbo nan wodi e wadede to hono faabaade be himbe seni dum ana wela himbe yoggaabe dun hokketebe yoga du holliti wiide no dum hokkerete ni an hani yewtede faabe jore den faamu kedden mumin sendebu
di kuleji ndokkaadi maro gauri nebam e sukkaru ana hen idum wadde le nokkule kewde madam daw fatumata haydara ana e yimbe feccobe dun bako jikoroni asi komin jeo balla bamako o mu halana minna no yimbe kebata dun
amitare sansmande ke
ambe min jande nokkuje de min limta himbe damgal e damgal min pangata min bama indeji mabbe e numeroji telefon ngaji mabbe fa tawe sinibe kan hokkede min keba min noddabe min kollitabe nokkudobe kani warde fa be nangal dun nyande hokkete den joomun noddete ndare yalla kanyum jaati non sini dum futama ana hibbe yo joomun non de wonno ko min ndokkata dum ko hani hokkede dum
e fi ame baloduma
o gorko mawdo iwdo sabal buko ana e yimbe kanbe hebde gure o mo barkina be kanye o mo ndara yerudi aniyaji lobbi kewdi jokkan wadede den dulewru korka
ni balomeni atamo
den gure ana samti mere watti yogo meden jogi tidallaji mawdi sini dum ana wada ana wayi faaba demi meden jatta faabo tobbe sini himbe jombe mbo fu ana ngada hono dun ana mu isanne min mila wadan fa jam warta leedi ndi Allah wallube himbe wadobe o
golle
ka jeneba yalkuye gondo kabala ana wonde domde fa hande o mu darda e lalinobe dun ewta dabareji feccugol mun
ne kile kile sabe ne ma fuso
balle tati joni himbe wara do ka mi hokkaka kenye mi wari do be politikan wiide mi windaka handen be dibbi kan jom suudu an wana cilludo sukabe tato min jogi min watta imadaraji yalla mi heba ko sukabe nyaama
dene sedine
kambardi golleji ko yata e galleji talka temedro ana kebanyende fu gure idum wella faabi be
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiraabe nyandaaro en kabaruuji gonɗi le région ŋaaji meɗen ɗi en puɗɗira le région mofti le laamu koroɓe kolliti wiide guɓe jogiiɗe kaɓorɗe ana gonduno memodirnode toon beeta ko o e yimɓe ko yimɓe toon kolliti wiide ndenno guɓe ɗiɗi gondi e memodirde le nokkudirdeɗo gonɗo o guro gonɗo dogo kuru o nokku won le commune Diankabou cercle koro ndeno kolli wattu joni o hollita ko wiyeede ko waɗi en jaara en songo ley laamu gawoɓe kolliti wiide ambulance siège combaji hawsa ɗo no muttu kata kataniɓe kolliti wiide sami beeta ko o ley laamu en songo en ñawɗo goto wonno kata katani o wonduno naɓ fonduno naɓɓude en songo nden wonno ko sami yimɓe nayo gonno ley kata katani o nden yimɓe tonko kolliti wiide doggugol ƴaɓɓetigol laati sababu kasara o ñawɗo o kañe yimɓe tata wonnoɓe ley hemɓe fo mbarmi ɓe naɓama suudu to en songo to sawrede kita le région kay gollirde noddirtende programme heƴo noddirtengo programme d'appui à l'éducation civique kañe politique des populations PAGP nenno holite holitama wede ana wondi e faabade sukaaɓe suko temedere e capanɗe jeɗɗon nenno hokkudeɓe e talki jibinirɗi ɗum ana wondi e wadde le commune ŋaji tati gonɗi le laamu kita kañe e commune urbain kita o jaati o kabaru nenno hooreɓe gollirde PACP nde e dokki ɗon keñen PACP yo heƴo ONG AMAPROS nden hollitinde wiide union européenne kañum wonde ittude jawdi muɗum ko yaata capanɗe jeenayi e joyi ley temedere nden projet on hani gollu ley duuɓi ɗiɗi sakiraɓe ɗo kadduɗo hen ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde ana wodi wassalam